Apha kwakhona egameni lenkosi uYesu kunye nokuva ngemikhulu kwaye enamandla imisebenzi othe wayenza ngaphambili. Kwaye ngoku simi ngokungxama siphakamisa ukholo lwethu kwaye sithambise ukuze sikholwe ukuba oko kuceliweyo ngabo obo busuku uya kunikezelwa. Wena owazi zonke ngazinye kuzo konke oko abathe bakucela kwaye siyathandaza ngabo ingakumbi Nkosi abo basondele kakhulu ekufeni. Zisa uxolo emphefumlweni wabo ukuba olusele luphaya, zisa impiliso kumzimba wabo, siphe oko Nkosi. Sikelela ukuhlangana kwethu, siyathandaza Nkosi, kulo mthandazo wasebusuku bangolwesithathu, ukuthi njengokuba sidibene, sisazi ukuba ngalo lonke ixesha ababini okanye ngaphezulu bedibene kunye, uyakuba nathi. Kwaye sicela wena Nkosi, usinike ilizwi lakho ngobu busuku. Thetha nathi Nkosi, kwaye ufudumeze inhliziyo zethu ngokungaqhelekanga. Ukuze sazi ukuba siziluleke njani ngokweli xesha likhulu liphambi kwethu, njengoko sikholwa ukuba sikufutshane nokuza kwenkosi. Sibulela wena ngabantu ngoku abaqalisayo ukufumana ukholo olubavuyisayo kwaye besazi ukuba luyintoni ukholo. Kwaye sisazi nangokubulela wena ngenkonzo esengaphambili, sikholwa ukuba uyakwenza into ethile. Nkosi, silinde ngokungxama njengeentsuku zamandulo. Sikholelwa ukuba ixesha lisondele xa uya kuphakamisa nje iifestile zezulu kwaye uthulule izithembiso athe uThixo wazithembisa kuwo lo mhla wokugqibela. Ngoku sicela wena Nkosi ukuba ube nabo bonke kwizizwe jikelele, njengoko namhlanje sive ngabanintsi jikelele, naphi na abakwisidingo, baphe ngokwezicelo zabo Nkosi. Kwaye siyathandaza ukuba sibone isandla esikhulu sikaThixo sihamba phezu kwehlabathi lonke phakathi kwabo bajonge lento inkulu. Sixolele izono zethu, siqeqeshe Nkosi ngomoya wakho kunye nelizwi lakho ukuze sibe nokululeka iziqu zethu, izicaka ezithobekileyo kwintando kaThixo. Masikhumbule kwaye sizame ukucinga ezintliziyweni zethu oko akwenzayo amaKristu amandulo. Luhlobo olunjani lwabantu esiya kudibana nalo ukuba sidibana nabo abahlangana nawe buqu, indlela ubuso babo obabunokukhazimla ngayo ngokholo kunye novuyo, indlela ubomi babo obabunokuba lilizwi eliphilayo likaThixo, nje incwadi ebhaliweyo eleswa ngabantu bonke, njengokuba bahamba ngaphakathi kwaye nangaphakathi kwabantu, Thixo siphe kwakhona ngaphezulu. Banga ubomi bethu bungazithoba kakhulu kuwe, ukuze umoya uyingcwele uphile wona ngathi, kwaye uthethe ngathi Nkosi. Sanga singakhumbula ezincingeni zethu, njengoko sihamba ezitratweni sibhudlana amagxa nehlabathi, asifanelekanga ukuba njengabaya. Kwaye siphume ecaleni, ukuze sibanike indawo, Nkosi, kwaye indawo elilungelo labo apha emhlabeni. Siyakuthabatha isihlalo esingasemva, sisazi ukuba singabameli abasuka kwelinye ilizwe, sinobukumkani obuza kuba selulawulweni Nkosi. Kwaye kumkani wethu omkhulu uyakukhawuleza afike aze athabathele kuye zonke izikumkani ezikulawulo lwakhe, kwaye uyakuphatha alawule kunye naye apha emhlabeni amawaka eminyaka aze abe kunye naye naphakade. Kunye noko engqondweni Nkosi, ngoku sijonge phambili kwimpendulo yomthandazo wethu, sijonge kuvumo lwethu. Ukuba senze nantoni na, sitsho nantoni na, okanye sicinge nantoni na, ebe inxaxhile kwintando yakho enkulu, yenza igazi likaYesu Kristu lisicoce. Sikhokele Nkosi, njengokuba udade atshiloyo ngobu busuku malunga naye kunye nomyeni wakhe besendleleni aya eChicago. Bakhokele Nkosi Thixo kwindawo onokuyisebenzisa ukuze babe yimitha yokukhanya kwabanye abasaphuthaphuthayo ebumnyameni abangaziyo iNkosi yethu uYesu. Ngoku sinikela inkonzo kuwe kwaye siphulaphulela ilizwi lolungiso ukuze sibe nokwazi ukuba singayilungiselela njani le yure inkulu. Egameni likaYesu siyacela, amen. Inkosi ikusikelele, enkosi mzalwane. Bendingakulindelanga oku, ndi ngokuba lapha ekhaya, ndizive ngathi ukuba bendingafanelekanga ngenene ndiye endaweni ithile, ingxakeko, bendiya kuva kakubi kakhulu, mna ndihleli ekhaya kwaye ndingazi kumhlangano womthandazo. Kwaye ndibe nje ngohlobo oluthile ngogaxelekayo ongalindelekanga kumqu nakusapho lwam. Ndingenile nje ndaze ndaqalisa kwangoko ukumka. Kwaye ke ndithe ndiya ezantsi kumhlangano womthandazo. Kwaye kakhange abe nalo nexesha lokulungisa ukuba eze ke ebengazi ukuba ndiyeza. Ke ndiyavuya ukuva ubungqina bukadade phaya umzalwane malunga nokwaku khanya phezulu eSouthern Carolina okanye Northern Carolina ndaweni ithile Greenville. Yayiyo Southern Pines, ewe. Umzalwane uLivile ebelapha nje namhlanje, ndimbhaptizile namhlanje, kwinkonzo yobhaptizo, apha namhlanje. Umzalwane uLivile, niyazi kunye nabalungiseleli phaya, umzalwane Parker Thomas. Kukho, ndikhumbula ixesha udade esityekelwe, yayisisiqinisekiso esikhulu udade. Koko, umoya oyingcwele ngamanye amaxesha, uyakusiyeka sibheke phambili, kwaye avavanye ukholo lwethu, ukuze abone oko, kwaye avavanye ukholo lwabanye. Xa ujonge ngqo kwinto ethile, uze ubone into ethile, uze uyitsho, abanye bayajonga kwaye bangayiboni, bathi ayikho phaya, yabona? Kodwa ikhona phaya. Ngoko kwakungekho bani onokubona kwakukhanya kwakundanda phezu kopawulos kodwa kwakulapho kona akukho bani walubonayo elahobe lisihla liphuma ezulwini okwakukhanya kwisimo kwaye kwajinga phezu koyesu kodwa uyohane ngokwakhe kodwa kwakulapho kona yabona kwaye ke emva koko kamva ndandinixelele abantu malunga noko kukhanya kunjengentsika yomlilo akukho namnye owafuna ukuyikholelwa kodwa ngoku iliso lobuxhakaxhaka bekhamera likubonakalisile oko ize kanjani loo nto kwaye umoya ongcolileyo umnyama kunje kanye ngobomi bethu singamathunzi kwaye si ukuba sikukukhanya apho ukuba ubomi bethu bumelana kunye nokukhanya kwemini sihamba ekukhanyeni inje kanye ngokuba ujonge uze uthi ndibona ilanga kwixesha lemini ubona isithunzi selanga sisibonakaliso selanga asilo langa ngokwalo kodwa ibonakalisa ukuba kukho ilanga ibonakalisa ukuba kukho ilanga kwaye ngoku xa ndibona njengoko nihleli khona phaya nisebenzisa izipholisi bushushu nithetha oko kuthetha ukuba niyaphila kodwa kuphela sisithunzi sobomi ngokuba nantoni na kufanele ibe nobumnyama kuyo ukwenza isithunzi yabona ngokuba isithunzi kufanele sibe nobukhulu obumnyama kunye nokukhulu ukukhanya ukwenza isithunzi kwaye ayinakuba bubumnyama yonke kwaye ayinakuba kukukhanya konke ukuba imnyama imnyama ngenene ukuba kukukhanya akukho sithunzi akukho nto yokwenza isithunzi kodwa ukuba iqutywe nobumnyama kunye nokukhanya yenza isithunzi ke ngokonene sizizithunzi zokukhanya ngoku ubonakalisa ubomi obusuka ndaweni ithile ukuba ungu kwaye umKrestu oko kuba sisithunzi kubonakalisa kuphela ukuba kukho ubomi apho ungenakufa ngokuba obu bomi bunokufa kuko yabona kodwa sisithunzi ngokuba uyaphila isidalwa esishukumayo kunye nokukwazi ukubona ukucinga ukushukuma nokuthetha kunye nezimvo ezintlanu zomzimba kodwa noko uyazi ziyafa kwaye kukho enkulu ingxaki uyazi inokuba kuphela yi ukubonakalisa bona ukuba kukho ubomi kunye nokufa kuxutywe kunye inyama kufanele ife kodwa ukuba uyabonakalisa ngobomi bakho obunokufa ukukhanya kwezulu ngoko ubonakalisa ubomi obungunaphakade uThixo ngoko xa usifa kunakho ukungayi kokwakukhanya ngokuba kuko okubonakalisileyo ukuba ungowehlabathi lobumnyama ubonakalisa oko kwaye ungakwenza akunakuya kwenye indlela koko kubumnyama yabona ke sisekubonakaliseni ke siyabona oko kwaye ngokuqinisekileyo njengomoya oyingcwele ubonakalisa ukukhanya kunye nobomi kunjalo nokufa kubonakalisa ubumnyama kwaye nazi apha zombini ngempela veki mhlawumbi ngecawa siza kufumana ifoto elincinci lenziwe likhulu ukuze libe nokubekwa kwibhodi yemiboniso apho umfanekiso wenu uxhonyiweyo apho kwibhodi yemiboniso andazi nokuba niyaqaphela na okanye hayi kwaye ngoko kwaye malunga neveki egqithileyo eJamaica apho ndandimishinara sithumele iteyiphu kwihlabathi lonke kwaye amatywina asixhenxe abuyele emva emva kude ngaphakathi kwimihlaba yaseJamaica kude embindini kwaye yindawo esesemva kakhulu phaya emva kweBlue Mountain kwaye abemi belo lizwe ngamanye amaxesha baba nesishicileli ziteyiphu esibafumanela sona okufanele ukuba usi njengevictrola endala uyijije uze emva koko uyeke idlale ngolo hlobo emva koko qho emva kwemizuzu embalwa umntu othile kufanele ayijije eli qela lalinebhetri encinci umlinganiselo wamandla okwesiyithandathu okanye enye into ethile idlala isishicileli ziteyiphu kwaye babehleli bonke kunye malunga noku kulapha ngobu busuku bephulaphule kuloo matywina ndiyakholelwa yayingawo kwaye ngeli xesha ndandisathetha baqaphela kusiza egumbini kweza lantsika ikwanye yomlilo yeza ngaphaya apho isishicileli ziteyiphu sasikhona yaza yahlala ngaphezu komphezulu wayo kwaye bemka baya kuthabatha ikhamera baze bathabatha umfanekiso wayo kwaye nje kwaleya inye nantso iyiyo indanda kunye apho ngaphezu kwayo ngoku sifumana yandisiwe ke sinokuyibeka kwibhodi yemiboniso phandle phaya ukuze nibe nakho ukuyibona sinombulelo kakhulu ngenceba kaThixo ethe yaziswa kweyethu thina ebukhoneni bakhe kulo mhla ngoku sinombulelo ngezinto ezininzi ngoku ndiyacinga ndiyakujonga khona apha ndize ndibone ukuba ndinokufumana eminye imibhalo okanye enye into ethile engenye endithe ndathetha kuyo okanye nisifumanele uhlobo lwayo ndinesicatshulwa esibhaliweyo nakanjani emva apha encwadini ukuba ndinokufumana enye mhlawumbi inkosi yakundinika into ethile ukutsho kwinto ethile ngelixa sithandazayo ngoku singxamele icawa bendithetha kwimiyalezo kwaye ngecawa ndinigcine apha ixesha elide kuqhubekeka kutheni ukhala kum wena thetha ebantwini kwaye nibheke phambili ngoku ngecawa inkonzo yempiliso apho abagulayo baya kuthandazelwa ngoku yiyani kwabagulayo kwaye kufanele ukuba kubekho isizathu sokuba abagulayo xa sibathandazela ukuba abaphiliswa kwaye ndifuna ukuba inkosi ithandile ukwenzela nje intshumayelo emfutshane kusasa ngecawa nayo ke ndiza kuba nenkonzo yempiliso kwaye ndithandazela bonke abantu kwaye uBilly Paul okanye abanye babo baya kuba lapha kusasa ngecawa malunga nentsimbi yesibhozo xa inkonzo ivulwa ukunika abantu amakhadi njengoko bengena ngesango okanye naphi na apho baya kungena khona kwaye ngoko ndifuna ukuzama ndiyakholwa ukuba inkosi ngandlela ithile indinike ukuqonda kwisizathu sokuba kutheni kukho abanye abantu abangaphiliswayo kwaye ndiyakholwa kukusilela kokuqonda kwaye ndiyakholwa mhlawumbi siyakuthetha ngoko kusasa ngecawa inkosi ithandile ngoku umhlangano omthandazo ngolwesithathu ebusuku ngumhlangano nje omfutshane apho sihlangana kunye sithandaze njengoko senzile kwaye sizibandakanye kunye ngamanye amaxesha ndiyakholwa ukuba enye yezinto ezinkulu endithi ndiyifumane ngolu suku kukusilela kokunyaniseka koko sikholelwayo yabona ukuba uThixo ngemihla kaJohn Wesley ebenokwenza ngaloo mhla oko akwenzileyo namhlanje ibinokwenza ntoni loo nto ngemihla kaMartin Luther okanye nabani na njengoko simbona esenza ngokubini engqinwe libandla ngumoya nangezenzululwazi kunye nentshukumo yonke okwako kuphutyisiswa kufanele kwazi kwaye ilizwi likaThixo apha libhengeza yona kwaye lixela yona phambi kokuba yenzeke kwaye iqhubeka kwaye iprofeta kwaye ibonisa kanye into athe wayitsho iyakwenzeka ngokugqibeleleyo ngokuchanekileyo okwakutshiloyo kwaye futhi sihlala ngohlobo lobuvila ngokungathi simangele kulungile andazi nokuba oko kubhekiselele kum andazi nokuba ingathetha nje ibandla ngokuquka okanye andazi nokuba ndiyabandakanye kangenene kule ndicinga ngecawa kusasa ndiyakuzama ukuthetha kweminye yaloo miqathango inokusikhanyisela kancinci Ngoku ngobusuku ndifumene into ethile, tshila nje kuyo apha, phambi kokuba ndihle ndize. Ndacinga, kungathini ukuba umzalwane uNeville ukuba ndifike ezantsi phaya, kwenzeke athi, yima uthethe, aze ahlale phantsi, yabona? Ndacinga. Kungcono ndibhale phantsi iqelana lezibhalo, ngokuba ndiyazi ungumzalwane othandekayo kakhulu, kwaye simxabisile. Ngaphambi kokuba sithandaze ngelizwi, ndifuna ukuqonda umzalwane, andinakho nkqu ukubiza igama lakhe, ngeli xesha ababini babo, balapha abahlobo bam. Bangabashumayeli kunye nabavangeli entsimini, bayaphuma, bayivile le miyalezo ngeteyiphu, baye baphuma kumahlelo ecawa ezahlukeneyo, abafana abancinci ababini. Kwaye inkwenkwe injalo, enye yawo inomdla kakhulu, de yabhabha ukuhla ethusini, nje kungekudala ekuvaleni umhlangano. Ndiyakholwa ndandikwisidlo sakusasa samadoda angosomashishini, kwaye umfo omncinci olungileyo, umfo omncinci wehla weza, kwaye ngabaseKansas. Kwaye basuka kude kangako ukuza apha ukuze ndibatshatise, ndikuxabisile oko. Ukucinga ukuba abantu abakholelwayo kwimithandazo yakho ngokwaneleyo bakholwe ukuba uThixo uyakuva kwaye aphendule abantu abancinci beqalisa ebomini ngokolu hlobo. Kwaye xa bafikayo apha ukuza kum ukuba ndibatshatise izolo, ukufumanisa ukuba umthetho welizwana laseIndiana ufuna, kwaye nangona ngovavanyo lwabo lwegazi balinde apha kwilizwana iintsuku ezintathu ngaphambi kokuba babe nokutshata, ke abanakutshatiswa de kube ngolwesihlanu kusasa. Kwaye ndiyakucela umzalwane wethu apho ekupheleni ukuba nje angema aze asixelele ukuba ungubani kwakunye nenenekazi lakhe elincinci elihle phaya kunye nomzalwane olandelayo. Enkosi kakhulu, siyabanqwenelela ngenene ababameli bancinci ngomsebenzi wenkosi uYesu. Intsikelelo zikaThixo zibakhawulezise endleleni. Kwaye njengoko ndimangele ndilindile ukuza kwenkosi nokubona amadoda amancinci nabafazi abancinci kunye nokuzimisela entliziyweni ukukhonza uKristu, iyandigcobisa loo nto, yabona, ukubona bona bephakama ngolu hlobo. Inkosi inisikelele ngobunintsi, mzalwane wam, dade. Ngoku masityhile ngaphaya kwincwadi encinci endingazange ndathetha ngayo ngaphambili ebomini bam. Kwaye iyenkulu, sisahluko esinye nje incwadi kaFilimon. Kwaye ndingum-Irish nje omncinci, kwaye ndinalo icingo kumazinyo am angasezantsi, ukubamba aliqela ngasemva abe sendaweni. Ngamanye amaxesha andiwabizi kakuhle la magama, xa ndisazi oko akuko, kwaye ngamanye amaxesha andinakho ukuwabiza kakuhle, ngenxa yokusilela kwemfundo. Ke Filimon, omnye uyitshilo emva phaya, endicinga ukuba lolona hlobo luchanekileyo lokuyibiza. Ngoko umqolo wokuqala, ndifuna nje ukuthabatha ilizwi okanye amabini kuwo, uPawulosi umbanjwa kaYesu Kristu. Kwaye koko endifuna ukusebenzisa ngobu busuku njengesiqendwana, inkosi ithandile, umbanjwa. Ngoku kunganzima ukuba ucinge, uPawulosi abhekiselele kuye njengebanjwa, ezalwe ikhululekile indoda, izaliswe ngumoya oyingcwele, kodwa noko uzibiza ibanjwa. Kwaye ngoku siyafumanisa, xa ebhekisa kumaKorinte, uPawulosi umpostile kaYesu Kristu, ngelinye ixesha uPawulosi isicaka sikaYesu Kristu ngokwentando kaThixo, xa ethetha noTimothe owahlukileyo. Ngoku xa ebhalela apha uFilimoni wathi, uPawulosi umbanjwa kaYesu Kristu, uPawulosi umpostile. Ndingathanda ukushumayela ubusuku obunye kuloo nto, uPawulosi isicaka, ndishumayele kuloo nto, kwaye ngoku uPawulosi umbanjwa. Kodwa ngobusuku ekubeni kuthabatha iyure ukuqwalasela ngokufanelekileyo esinye sezihloko endingathanda ukusithabatha ngobusuku. UPaulos umbanjwa kwaye ndithabathe umxholo wo umbanjwa. Ngoko masithobiseni intloko zethu nje kwethutyana. Nkosi Yesu, nayiphi indoda enakho ngokwasenyameni ingatsalela ngemva amaphepha leBhayibhile, kodwa kuphela ngumoya oyingcwele onokuyitolika yona kwimo ebibhekiselele kuyo. Siyacela ukuba eze ngoko kwaye asincede ukuba siqonde ukuba yayintoni eyayithethwa lo omkhulu onamandla umprofeti uPaulos kodwa noko ezibiza umbanjwa. Wanga umoya oyingcwele ngakutyhila oku kuthi njengoko silindile kuye egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku ndingafanele ndicinge uPaulos xa wabhalela le ncwadi uFilemon wayehleli njani ejele apho ezantsi eziseleni zesi sixeko umbanjwa, kwaye enokwazi ngokupheleleyo ngokwesikhundla sakhe ukuba igama lithetha ntoni. Wayerhangqwe zintsimbi, wayenokukhululeka kuphela xa umntu othile enokumkhulula, kwaye wayesazi ukuba kwakuyintoni ukuba ngumbanjwa. Kwaye ngoku kwakhona ndiyakholelwa ukuba umpostile uthetha nje okuncinci, hayi ukubhekisa ncam kwisimo sakhe selixesha njengokuba ngumbanjwa ngokwesiku sakhe sasenyameni ehleli kule jele. Kodwa ndiyakholwa wayebhekisela kwesakhe isiqu owakhe umoya, eyakhe intando ekubeni engumbanjwa kuKristu Yesu. Ngoku sonke sizalwe sizizimo ezikhululekileyo zokwenza nasiphi isigqibo esisinqwenelayo. UThixo ngobulungisa uyakwenza oko ngokuba kufanele abeke wonke umntu kwiziqalelo esinye, okanye ubeke umntu ongalunganga wabeka umntu wokuqala kwisiqalelo esingalunganga sokuba ambeke kwisimo esikhululekileyo. Yabona sinjalo kanye ngokuchanekileyo ngobu busuku njengoAdam noEva, akukho mahluko. Okulungileyo nokungalunganga kuhleli phambi kwakhe ngamnye kuthi ubomi nokufa singenza ukhetho lwethu kukuwe ukusenza. Yiloo ndlela uAdam noEva benza ngayo, kwaye uyabona kwaye benza ukhetho olungalunganga, kwaye ngoku ngenxa yoko babeka uhlanga loluntu phantsi kokufa, isohlwayo sokufa. Kwaye emva koko uThixo wahla kwimo yomntu waza wathabatha okwakufa waza wahlawula isohlwayo sokufa ukuze abalandeli bakhe abanqwenela ukukhululeka bangahamba bekhululekile. Ngoku ukuba wasithabatha ngaphandle kwendlela ekwanye awayenzayo kuAdam noEva nje ukusitsala ukusigqithisa kwinto ethile athi ndiyakunisindisa nokuba nifuna ukusindiswa okanye hayi, ngoko wabeka uAdam noEva kwiziqalelo ezingalunganga, uyabona. Kodwa ngamnye kuthi kufanele akhethe ngalo mhla phakathi kokufa kunye nobomi. Singayenza njengoko ndisandula ukuchaza ukuba ukukhanya kwakho kuyakungqina ubomi bakho, kuyakungqina ngokuchanekileyo leliphi icala ukulo. Andikhathali nokuba leliphi icala othi ukulo, okwenzayo yonke imihla kungqina okuko. Ngivile lakudala lisithi ubomi bakho buyakhwaza kakhulu, andinakubuva ubungqina bakho, yabona izenzo zakho ziyakhwaza. Ndasoloko ndikholelwa ekungqoleni nasekuqhumeni, kodwa ndasoloko ndisithi sukuqhuma ngaphezu kunokuba uphila, kuba ihlabathi liza kuqwalasela oko. Yabona, kufuneka uqhume nje ukunyuka njengoko uphila ke ngokuba umntu othile ukuqwalasele. Kwaye ngoku xa abantu abayikuza ebandleni abanintsi babo abayi nje kuyenza, kwaye abanye babo abangeziyo ngabantu abanyanisekileyo. Babona enintsi impalalo ebandleni bade bangafuni nanto yakwenza kunye nalo. Kwaye amaxesha amaninzi sithetha kwiingcinga ezibuthuntu ngoko akunakubatyhola, yabona, ngenxa yendlela ebenza ngayo abantu bazibiza ngokuba ngamaKristu. Bazezona ziqobo ihlabathi elinazo, umfazi nendoda ubanga ukuba ngumKristu kwaye ephila into eyahlukileyo kokuya bazibiza ngako, injalo ngokuchanekileyo. Ngoku kuphoxeka kuya kubakho emgwebeni. Ngoku umoni inxila umngcakazi nomqexezi akasokuze aphoxeke ekuveni isigwebo sakhe sifundwa ukuya kumlilo ovutha ngokungapheliyo akasokuze aphoxeke. Kodwa la mfo ozama ukuzifihla emva kohlobo lokuzibiza ngecawa leyo yinkwenkwe yakuphoxeka ngomhla womgwebo yabona okuya kuzibiza ngoba ngumKrestu kwaye uphile ngenye indlela eyenye. Bekuya kuba ngcono kuye ukuba zange nakanye enze naluphi uhlobo lokuzibiza aqalise kunokuba aqale aze aphile into eyahlukileyo ngokuba usesona siqobo esinaso ngulowo uzibiza atsho ukuba ungumKrestu aze aphile into eyahlukileyo. Soloko ungagwebi ubomi bakho ngokuba mangakanani amandla unawo ukuba wenze imimangaliso kwaye asizigwebi ngokuba lungakanani ulwazi onalo ngelizwi. Kodwa soloko uzigweba, jonga semva kwaye uthabathe uhlolo lokuba luhlobo luni na lwesiqhamo obuthi ubomi obuphilayo ngoku busivezayo, yabona? Njengoko ndashumayelayo ngaxesha lithile ligqithileyo kumhlangano wamadoda angosomashishini ePhoenix, Arizona, ekubonakalisweni kukaYesu ukubonakalisa ubomi bobuKristu. Ndathi ndazalelwa phezulu apha eKentucky, apho badla ngendebe endala kakhulu, ingakumbi emva ngexesha ndandisengumntwana. Kwaye le nkwenkwe ithile incinci zange ibe nekhaya njengoko sinalo apha, apho sinamanenekazi amahle afanele ajonge ezipilini kwindlu yonke ukugcina inwele zawo nje zisendaweni njalo njalo. Kodwa enesipili esincinci nje icebana elincinci lihlohlwe emthini ongaphandle apho isitulo sokuhlamba sasikhona, apho unina noyise babehlambela khona kwaye babekama inwele zabo njalo njalo kweli ceba lincinci lesipili esidala sihlohlwe emthini ngokuphandle elo luhlobo lwekhaya esasinalo. Wonke ubani ufuna ukubona isipili, thina bantwana kwakufuneka sifumane ibhokisi size sikhwele kwisitulo sokuhlambela, size sijonge kwiceba lesipili endasicholayo mna etiphini. Kwakungekho ezantsi eKentucky, kulapha eIndiana phezulu eUtica Park apha. Ngoku lo mntwana mncinci wayengazange eneneni azibone ngolwahlobo, ke weza edolophini ukuza kutyelela umakhulu wakhe kwaye ikwigumbi lokukhenketha. Umakhulu wayenendlu eyayinesipili esipheleleyo elucangweni. Kwaye ke inkwenkwe encinci ibaleka ingena egumbini yabona enye inkwenkwe encinci phambi kwayo, kwaye inkwenkwe encinci yayibaleka nayo, ke yacinga ukuba mayime imizuzu embalwa ukuze ibone ukuba umfanyana omncinci uza kwenza ntoni. Kwaye xa yemayo inkwenkwe encinci yema, xa yajika intloko yayo inkwenkwe encinci yajika intloko yayo, yakwemba intloko yayo inkwenkwe encinci yakwemba eyayo. Ekugqibeleni yasondela ukuze iphande yaze yajika, kwaye unina iqwalasele kunye noninakhulu wayo ngokumangala yathi, "Kutheni mama lo wandim?" Ke ndathi, "Okuya nathi thina sibonakalisa into ethile, yabona ubomi bethu buyabonakaliswa. Kwaye ngoku ukuba sasiphila ngemihla kaNowa, leliphi icala esasiya kulithatha? Leliphi icala esasiya kulithatha kulaa mhla mkhulu owathi uNowa waphila kuwo? Leliphi icala esasiya kulithatha kwimihla kaMoses? Leliphi icala kwimihla kaEliya umprofeti, xa lonke ilizwe lalidityelwe ngaphakathi kwenkulu imfumba yezale mihla njengoJezebhele wale mihla, kwaye ezisusile zonke izicaka zenkosi ngaphandle wazisa kwindlela yokuthanda ihlabathi, kwaye ibandla kunye nababingeleli bonke babequbuda kuye, ingaba wawunokuthatha icala lendumasi okanye wawunokuma kunye noEliya? Ngoku kwaye ngeentsuku zenkosi uYesu, xa sasinokucinga ngalo mntu ungadumanga ungafundanga ngehlabathi, akukho sikolo babenokumfumana ukuba uye kuso, kwaye kungekho mava aziko lemfundo, kwaye ngoko wavuka kunye negama lokuzalwa ngobugqakhwe, kwaye ngoko weza eshumayela ivangeli ayichasene kuyona ntoni kwababezifundisiwe kakhulu, kwaye igweba abalungiseleli kunye nemibutho yabo njalo njalo. Kwaye imibutho yayenze ingxelo ukuba nabani na ukhe nje waya kuva lo singamprofeti uya kukhutshwa esikhungweni, nto leyo yayisisono sokufa, kwakufuneka babopheleleke. Kuphela kwendlela babenokunqula ngayo kwakuphansi kwegazi lemvana kwakufanele beze kwelidini kwaye ngoko babengabalahlelwa ngaphandle kwaye enjani yona ukuba nkulu into kwaye le ndoda zange izihoye ezo zinjalo kwaye noko yayigqibelele kwisibhalo kodwa hayi ngendlela ababesazi ngayo sona leliphi icala wonokulithatha yabona ngoku suku ubomi bakho buphilayo ngoku ubonakalisa ngoku nje oko wawunokukwenza ngoko ngokuba usabanjiwe kwangumoya omnye yabona ukuba uthatha elacala ngoku kunye nabo wawunokuba wenza njalo ngoko ngokuba umoya omnye ukuwe ngoku wawusebantwini ngoko yabona umtyholi akakhe awuthathe umoya wakhe uphuma nje emntwini aye komnye uthixo akaze awuthathe umoya wakhe naye uphuma emntwini uye komnye yabona ke kwa umoya omnye phezu koeliya weza kuelisha kwa omnye kuyohane umbhaptizi njalo njalo umoya oyingcwele wawuphezu kokristu weza phezu kwabafundi konke ukuhla kwaye futhi phezu kwabantu yabona uthixo akaze awuthathe umoya wakhe ke kulapho sisele khona ukuba senze ukhetho kwaye andiboni apho upawulosi wayesola nenye into kwaye esithi uyazisola kuba engumbanjwa kodwa wayebiza yena ndiyakholwa upawulosi njengoko wabhalayo le ncwadi ngolwasiba ukuba yayingumoya oyingcwele wombangela ukuba abhale laa nto ukuba mhlawumbi nkquna ngobu busuku ukuba singatsala umongo wesiqendwana sethu ukubonisa ukuba kutheni upawulosi wakwenzayo oku ngokuba sisibhalo kwaye isibhalo singunaphakade ndiyakholwa ukuba ehleli kwemdaka endala ijele ukuba upawulosi wabhalela amaqabane akhe apha ukuba umzalwane wakhe okokuba waye ngumbanjwa kayesu kristu ke wayenokuyivakalisa ngokuba oko kwakumngqongile ngoku wayesejele kodwa oko asikuko wayethetha ngako esi sicaka sikakristu umlungiselele kunye naye wayethetha ukuba wayengumbanjwa elizwini likayesu kristu kuba ukristu lilizwi kwaye upawulosi wayesisifundiswa esikhulu ngomhla wakhe wayenebhongo elikhulu wayeyindoda eyayiqeqeshiwe ngabantu umfo ogama lingugamaleli owayengumfundisi omkhulu womhla wakhe esinye sezikolo ezikhulu owayenokuya kuso umzekelo njengoko sisithi Wetton okanye Bob Jones okanye esinye sezikhulu esibalulekileyo isikolo wayefundisiwe nje ngomlungiseleli welizwi kwaye wayefundisiwe ngokucokisiweyo kwaye esemgangathweni kwaye inkwenkwe ekrelekrele kunye nebhongo elikhulu lokuba mhlawumbi ngenye imini abe ngumlungiseleli okanye umbingeleli omkhulu kubantu bakowabo wayenebhongo kwaye ekufumaniseni ukuba eli bhongo likhulu wayeqeqeshelwe lona kwaye echithe bonke ubomi bakhe ukusukela mhlawumbi kwiminyaka yesibhozo okanye ishumi leminyaka ubudala ukunyuka ukuya malunga namashumi amathathu okanye amashumi amathathu anesihlanu xa wagqibayo kwanokholeji waza wathweswa isidanga kwaye wabanazo zonke iidiploma zakhe kunye nayo yonke into kwaye ekulungelelwano oluhle kunye nabo bonke abafundisi abakhulu ukuya kumbingeleli omkhulu eYerusalem wayenemiyalelo esuka kuye imiyalelo engqalileyo ebhaliweyo kwaye yanikezelwa ngokuthenjwa kulo Sawule mkhulu ukuba ahambe ahle aye eDamasko kwaye akhangele bonke abo ezantsi phaya abanqula uThixo ngokuchaseneyo kunoko akutshiloyo kwaye ababophe aze abavalele ejele ukuba kuyimfuneko wayenomyalelo ukuba ababulale ukuba uyafuna waye wayenebhongo elikhulu kwaye konke ngoku oko wayekuqeqeshelwe uThixo wakukhuphela konke ngaphandle kuye yabona kwaye oko kwakuyinjongo yakhe kunye noko uyise awachithela kuko imali yakhe kunye namabhongo kayise nonina ayesusiwe onke kuye ngokuba la Thixo wayenento ethile ngenxa yoko wayengumbanjwa kwiinjongo zakhe awayenazo ebomini kwaye waba ngumbanjwa kuYesu Kristu owayelilizwi londlela ukuya eDamasko yamguqula uPaulos ukuhla malunga nensimbi yeshumi elinanye mhlawumbi emini owabethwa wawiswa phansi kwaye weva ilizwi lisithi Sawule undithuthisela ntoni namna kwaye wakhangela phezulu kwaye ekhangele phezulu ekubeni engumJuda kwaye esazi ukuba intsika yomlilo yayiyinkosi eyakhokela abantwana bakaSirayeli ngokuba wayesazi ukuba yayiyintoni. Khumbula, lo mHebhere wayengenakubiza nantoni na nkosi onobumba omkhulu NKOSI Elohim ngaphandleni kokuba wayenelisekile ukuba yayiyiloo nto ngokuba wayesisifundiswa esiqeqeshiweyo. Kwaye xa wakhangela phezulu waze wabona oku ukukhanya intsika yomlilo iyabakhokelayo abantu bakowabo ukuhamba entlango. Kwaye wathi, Nkosi Elohim unobumba omkhulu NKO Nkosi ungubani wena? Kwaye ukunjani ukothuka esafanele ukuba nako esi sifundiso sezakwalizwi ukuthi ndinguYesu lowo kanye owayichasene naye okunjani okunjani ukuphethuka? Kufanele ukuba yaba yinto eyoyikekayo kule ndoda ukuba onke amabhongo ayo eyayinawo ukufumanisa konke ngaxeshanye ebekutshutshisa. Amabhongo akhe amqhubela kude kakhulu kweyona nto wayebhekiselele ekuyenzeni. Kwaye okunjani ukothuka okukhulu okwakunokuba kuko kulo mpostile xa wathi ndinguYesu lo kanye wayemtshutshisa undithutshiselani namna? Esinye isicatshulwa esincinci esinokusithi thaca apha, uyabona njengoko behlekisa ngebandla, abahlekisa incam ngebandla, bahlekisa ngoYesu. Undithuthisela ntoni na mna? Wayenokuthini uPaulos ngoko kunye nabo bonke ubukrelekrele bakhe ayikholelwa ukuba oko yayi ukuba eli qela owayelitshutshisa yayinguThixo uqobo owayebanga ukumkhonza. Ndicinga ukuba ngaphandle kokuya kwinkcukacha, ndicinga siqeqeshiwe sonke ngokuchanekileyo ngokwaneleyo ukuba sazi oko ndikuthethayo apha, into ekwanye iyenzeka namhlanje. UPaulos ngenxa yokungazi kodwa noko wayekrelekrele kwaye esemgangathweni ngaphezulu kunalo magalili angafundanga ewayewatshutshisa owayeselethe ekuthobekeni kwawo ayamkela le ndoda njengenkosi. Kodwa uPaulos kwimfundo yakhe enkulu nakubukrelekrele bakhe wayengenakukwamkela oko kwaye okunjani ukuphethuka okwakunokuba kuko kuye kule ndlela. Kwaye wabethwa ngobumfama ukuze angabi nakho ukuqhubekeka nomyalelo wakhe kodwa wakhokelelwa ezantsi kwindawo esitratweni kuthiwa sithetye nasendlini yomnye. Kwaye kwafika umprofeti ezantsi apho ogama linguHananiya owabonayo embonweni yena esihla esiza wabona apho wayekhona wehla waya apho wayekhona waze wangena waze wathi, mzalwane Sawule, inkosi ibonakele kuwe endleleni ezantsi indithumile ukuba ndingabeka izandla zam phezu kwakho kwaye ufumane ukubona kwakho uze uzaliswe ngumoya oyingcwele. Bona apho wayekhona enjani into eyayinokuba yiyo kuPaulos? Yabona konke oko wayekuqeqeshelwe ukwenza kwakuphendulelekile ke ngoku kunye nayo yonke imfundo wayenayo yaba yayingento kuye. Ngoku wayesazi ukuba unamava ke apha sesinye sesifundo esilungileyo kuthi ukuba amava odwa awanelanga, ifanele ibe ngamava ngokwelizwi lenkosi. Ke yena ebona oku kwaye esazi ukuba yayiyinto ethile enkulu ngoko namntu uthile ongomnye wayeyamkela yona ngaphambi kwakhe, wathabatha iminyaka emithathu kunye neenyanga ezintandathu ezantsi entlango eArabhiya ethabatha iBhayibhile njengoko yona iTestamente endala waye esiya ezantsi apho ukuya kuthelekisa lamava wayenawo ukuze abone ukuba aye ngokwesibhalo. Ngoku ukuba wayenokuthi kulungile, ndiyaqikelela oku ibisi sivuthovuthwana nje esincinci aze aqhubekeke, ndiza kulandela ubukrelekrele bam. Ngoku kwafuneka abanjelwe kokuthile umbanjwa. Ke emva kokuyithelekisa kunye nokubona akumangalisi ukuba wayenokubhala incwadi yamaHebhere ngokomfuziselo. Yabona iminyaka emithathu kunye nesiqingatha ezantsi phaya elele elizwini waye efumanisa ukuba kwa uThixo omnye owathi wambiza wayembuyisela waye eguqula bonke ubukrelekrele bakhe. Eguqula konke oko wakhe wakucinga, konke oko waqeqeshelwa ukuba kuko, onke amabhongo akhe atshayelwa nje asuswa kuye, waza waba ngumbanjwa. Uthando lukaThixo lwaba lukhulu kakhulu, kwaye esinjalo isityhilelo wayengenakusuka kuso. Oko ngamava inyaniso alo lonke ikholwa lenene elidibene noThixo. Uhlangana nento ethile enkulu kakhulu othi ube ngumbanjwa kuyo yonke enye into. Yabona uyasuka kuyo yonke into ukuzibambisa wena kule. Icaciswa ngaxesha lithile apho uYesu wathi ubukumkani bezulu bunjengendoda yathenga iperile, ngoko xa yayifumanayo la perile inkulu yathengisa konke enakho ukuze ifumane leya. Kwaye yiloo ndlela apha unobukrelekrele bengqiqo unawo amava emfundo yezenkolo. Kodwa xa ifika kwixesha othi xa ufumana ngenene eyona nto uthengisa nje yonke enye into kwaye uyazivalela kule. UPaulos wayesazi ukuba yayiyintoni, wafumana ukuba wayebotshelelwe kwinto ethile. Njengoko sibeka ihashe edyokhweni kukutsala into ethile. Kwaye uPaulos wayesazi emva kwalamava kunye neminyaka emithathu kunye nesiqingatha sokuzekelisa amava awayenawo kunye neBhayibhile, waqonda ukuba uThixo wamkhetha kwaye wambophelela ngomoya oyingcwele amava awayenawo ukutsala ivangeli ebukhoneni bentlanga, umoya ngokwawo wambopha. Kwaye namhlanje njengezicaka zikaKristu siba ngababotshiweyo, sirhintyelwe, asinakumka, sidityanisiwe kunye nayo, sabotshelelwa elizwini. Nokuba ngathini omnye ubani ubotshelelwe kulo, kukho into ethile malunga nalo ongenakho nje ukusuka kulo. Ube ubotshiwe kunye nalo ngomoya oyingcwele, ukubophelele kwilizwi, akukhathaliseki nokuba nabani na omnye uthini na, lilizwi. Oko kusoloko ubotshwe kunye nalo, ufakwe edyokhweni kunye nalo elizwini ngomoya wayebotshiwe. Wayefunde kwicala elingemva kwentlango iArabhiya apho xa zonke izinto zakhe zangaphambili kunye namava kunye namabhongo awathi wahlutywa ezo zinto. Ngoku kulapho sifumana namhlanje ukuba kufanele sihlutywe kuqala, kwaye abantu abafuni kuhlutywa. Umzalwana waseMethodist ufuna ukubambelela kokuncinci kwemfundiso yakhe yaseMethodist. Umzalwana waseBaptist ufuna ukubambelela kokuncinane kwemfundiso yaseBaptist. Yabona? Kodwa ufanele ngokupheleleyo uhlutywe yonke into, kwaye nje uzalwe ngokutsha ngobutsha, kwaye uthabathele ukusuka apho, uvumele umoya oyingcwele ukhokele. Awunakuthi kulungile. Ngoku utata wathi xa ungena waya ecaweni waxhawula izandla kunye nomalusi ulelilungileyo elithembekileyo ilungu. Oko kwakusenokuba mhlawumbi kulungile ngokobuhlanga bakhe, kodwa silolunye uhlanga. Yabona, ababingeleli babebotshiwe nabo, kodwa uyabona babeze ngapha kwelinye ixesha kwaye bohluleka ukuhluba ukubotshwa kwabo okudala, kwaye bafake ukubotshwa okutsha. Kwaye kwa into enye sasifumanayo namhlanje, siye saphuma kwisigaba sobuhlelo njengoko sikungqinisisileyo ngezigaba zamabandla, iBhayibhile nanjalo njalo. Kodwa size ngoku kwisigaba esikhululekileyo apho umoya oyingcwele ngokwakhe esiza ehle aze azingqinele ngokwakhe aze azazise enze sonke isithembiso asithembisileyo senzeke. Oh bethu, elinjani ukubaluleka ixesha. Kwaye wayekwazi oko. Enye into wayesazi ukuba akanakuya kwindawo kuba ekubeni ebotshelelwe koku ukuba akanakho ukuba akwenze kodwa wayefuna ukuhamba. Wayesazi ukuba amabhongo akhe amtsalela phakathi kwabazalwane apho wayemenyelwe ukuba aye kwaye noko wayexinezelelwe emoyeni ukuba enze into engenye wayengenguye owakhe. Mhlawumbi ubani angathi, mzalwane uSawule, mzalwane uPawulosi, sifuna ukuba uze ngapha, ngokuba sineyona inkulu icawa, sineyona inkulu irhamente, iminikelo yenu iyakuba mikhulu njalo njalo. Kodwa ekubeni exinezelwe emoyeni, wacinga, ndinomzalwane ngaphaya, ndingathanda ukuya ngaphaya ukuze ndimsindise lo mzalwane, ndimse enkosini. Kodwa noko umoya wayemxinezelela ukuba aye ndaweni ithile ingenye, wayengumbanjwa. Ngokukuko, oh Thixo, senze amabanjwa ngolwahlobo ukusuka kumabhongo ethu ekrathi nakukugweba kwethu kunye nendlela yethu yokucinga ukuba ndibe ngumbanjwa kaYesu Kristu. Ndicinga ukuba yayiyintetho enkulu ukuba ndingumbanjwa kaYesu Kristu kwaye khumbula ulilizwi, yabona? Akukhathaliseki nokuba omnye othile ucinga ntoni, lilizwi, yabona? Ukuba ngumbanjwa kwilizwi, akukho hlelo linokususa kulo. Lilizwi, ulibanjwa nje kulo, kuko konke kufanele wenze ngendlela ayenze ngayo. Ngoku, akunakuya kwindawo ezithile, ebenokuthanda ukuya. Ngokuba kutheni umoya uyamalela. Khumbula kumaxesha amaninzi ukuba uPaulos wayezama ukuya kwindawo ethile ecinga apho kulapho ndiyakuba nomhlangano omkhulu kodwa umoya ubungayi kumvumela. Ngoku ingaba oku kuchaza ngokucacileyo kwaye kungqine ukuba uPaulos wayengumbanjwa, umbanjwa kuYesu Kristu ebotshelelwe elizwini lakhe ngomoya. Oh, ndiyakuthanda oko. Wayebotshiwe, wayebotshwe ngamatyathanga nangamakhamandela othando ukuba enze intando kaThixo kwaye yona yodwa wayengumbanjwa. Wayekumakhamandela othando, wayekwidyokhwe kunye noKristu, wayengenakho ukuzibophelela nangenye into, wayebotshelelwe kunye naye. Kwaye apho inkokhelo iyayo kulapho kufanele aye, kungakhathaliseki nokuba liluhlaza kanganani idlelo apho kweli cala okanye kwela cala, kwakufanele ukuba aye ngendlela umkhokeli kunye nedyokhwe ziyanga khona. Oh, ngobu busuku ukuba si njengomnquba kaBranham sinokuba kuphela ngamabanjwa kubuqu bobukrathi bethu kumabhongo ethu okokuba singanikezela ngokupheleleyo kwaye sibotshelelwe kuye. Nokuba ihlabathi lonke licinga ntoni, nokuba ihlabathi lonke lenzani, sibotshelelwe ngamakhamandela uthando, singamabanjwa. Inyawo zam zibotshelelwe kakhulu kuKristu, azinakudanisa. Amehlo am abotshelelwe kakhulu kuKristu, de xa ndibona ababale mihla ozihlubayo ezitratweni, ijika intloko yam. Intliziyo yam ibotshelelwe kakhulu kuthando kuye, de ndingabi nalo uthando lweli hlabathi nanini na. Intando yam ibotshelelwe kakhulu kuye, de ndingazi nokwazi ngoku ukuba yintoni amabhongo am nje. Naphi na apho undikhokelelayo, ndiyakulandela, Nkosi, ndiyakuba libanjwa, yabona? UPaulos wayelibanjwa ngokukuko, wayengenzi nanye intetho engeyiyo. Wayeqeqeshiwe ngumoya oyingcwele kwakhona ukuba alindele elizwini. Ngoku wayeqeqeshiwe ngendlela enye, kodwa uThixo wamqeqesha ngenye indlela ngoku. Wayeqeqeshwe ngumoya oyingcwele ukuba alindele enkosini nokuba amabhongo akhe ayeyintoni. Ngoku ndiza ku ngoncedo lukamoya oyingcwele ndinibonise into ethile, yabona? Ngoku masithabathe njengomzekelo. Ngenye imini uPaulos kunye noSilas besiza besihla ngesitrato kwisixeko esithile apho babebambe imvuselelo. Kwaye encinci enedemoni intombazana yaqhubeka ibalandela ikhwaza emva kwabo. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo wayesazi uPaulos ukuba unegunya njengompostile sokukhalimela la moya ungcolileyo uphume kulamfazi. Kodwa ukuqaphele walinda usuku emva kosuku kwade konke ngequbuliso umoya oyingcwele wathetha kuye wathi lena yure kwaye wathi moya ndini phuma kuye yabona wayesazi makalindele kwinkosi kwaye apho kulapho abaninzi abantu namhlanje bezisa ihlazo phezu kwelizwi baphumela ngaphandle ngebhongo zingaphi imvuselelo ezishiywe zisicaba ngenxa yento enjengaleyo ngokuba umvangeli akalindi ukuze abone oko inkosi eza kutsho abanye babo bathi yiza ngapha kwaye baya kanye ngoku ngokuba intlangano ithe hamba kwaye umoya oyingcwele uyakutsho into ethile eyahlukileyo noko ibhongo lomntu lokuba ngumdala okanye into ethile engenye okanye indoda enkulu okanye ubhishophu othile okanye into ethile iyakumtsala kufanele uhambe kwaye noko wazingcono umoya oyingcwele usithi yiya apha yabona ubotshelelwe kumbutho wakhe ungumbanjwa kumbutho kodwa ukuba ubotshelelwe kuKristu ukhokelwa ngumoya oyingcwele yabona ubotshelelwe umbanjwa akwenzi namnye umahluko nokuba nayiphi engenye ithini iyi incina ehlokomayo necange elikhenkcezayo uva kuphela ilizwi likaThixo kwaye uthetha kuphela xa liphuma akathethi nto umntu othile uthi mzalwane uJones mzalwane uRoberts okanye abanye la madoda abalulekileyo kumhlaba wethu namhlanje njengoTommy Hicks okanye uOral Roberts okanye umzalwane uTommy Osborne abanye babo bavangeli bakhulu ukuba umntu othile unokuthi ndithi yiza ngapha Tommy uyindoda ebalulekileyo kaThixo okanye uOral kwaye ndi naye umalume olele ngapha othe wabopheka kwaye uyagula ndifuna wena uze ngapha ndiyakholwa unamandla okumphilisa yabona kwaye mhlawumbi umoya oyingcwele uyakuthi kuye hayi ngoku kodwa noko kubuhlobo balaa ndoda ubophelelekile ukuba ahambe nayo ukuba kayenzi uyakuba lutshaba kulaa ndoda laa ndoda ithi kulungile uye kuzibanibani waphilisa laa mntwana okanye laa nkwenkwe ndiyazi ukwenzile kwaye ndibe ngumhlobo wakhe iminyaka yabona kwaye akezi kwindawo yam kodwa ukuba unyanzelwa ngumoya oyingcwele ukuba ungayi kungcono angayi ukuba ubotshelelwe kuThixo umhlobo wakhe uyamthanda kodwa kungcono akhokelwe ngumoya oyingcwele ukuya apho ngokuba ayisayi kwenza nto ilungileyo nakanjani ndikufumene oko amatyeli amaninzi kodwa uPaulos walinda nje kumoya ukuba umxelele amakakwenze lindela kumoya utsho wema ngobunye ubusuku eshumayela kwaye waphumela ngaphandle apho wabona indoda esisiqhwala kwaye konke ngaxeshanye umoya wathetha naye kwaye wathi ndiyabona njani indlela wabona ngayo ukuba babeza kuntlitheka esiqithini yabona ndiyabona ukuba unalo ukholo lokuba uphiliswe yimange nyawo zakho uYesu Kristu ukuphilisile yabona nako ke apho ukhoyo wayebotshelelwe wayenokuba wayenemvuselelo yeveki apho kwaye akwabakho nto yenzekayo kodwa noko walindela kumoya oyingcwele ukuba uthethe yabona wayebotshelelwe kolu yabizo ngoku uthi mzalwana uBranham uhlwaya oko okutshileyo ngecawa malunga nawe ube ulindile lonke eli xesha kwaye kodwa uyakhumbula yayingumoya oyingcwele owathetha nam phezulu phaya endleleni waze wathi ndikuthumela emva kwabagulayo nakwabaqhwalekileyo yabona kukuthobela umoya oyingcwele andizange ndihambe wade wandixelela ukuba ndiyenze ndandilindele uitsho inkosi de ndifumane uitsho inkosi ngoku oko kwahlukile yabona ngoku yona oko kwenza umahluko ewe walindela ilizwi lenkosi, wayexinezelelwe emoyeni ukuba enze kuphela akuthunywa nguThixo. Ngoko waba ngumbanjwa kaYesu Kristu zihlobo ukuba nje singaba ngamabanjwa. Ndiyazi kushushu, kodwa ndingathanda ukuchaphazela eziliqela ngaphezulu izimilo ukuba ninganakho. Ndinamalunga nesithandathu okanye isibhozo endisibhale phantsi apha, kodwa ndingathanda ukuchaphazela isinye isimilo okanye ezibini. Masithabathe isimilo sikaMoses. Wayezalwe engumkhululi kwaye wayekwazi oko ukuba wazalwa engumkhululi. Kodwa ngaphambi kokuba nditsho ngoMoses, ndingathanda ukwenza le ntetho yokuba uThixo usoloko efanele athabathe nayiphi indoda eyakumkhonza yena ngokunyanisekileyo ukuba ibe ngumbanjwa wakhe. Indoda kufanele inikezele lonke ibhongo enalo, yonke into eyiyo, yonke into, ubomi bayo, umphefumlo wayo, umzimba, intando, amabhongo, kunye nayo yonke inye into, kwaye ibe ngokupheleleyo umbanjwa kuKristu, lowo ulilizwi, ikhonze uThixo. Ungabe uhamba nxaxhileyo kwingqiqo yakho engcono, mhlawumbi kumbutho othile. Ungacinga ukuba bangakuphakamisa baze bakunike into ethile enkulu yokuba ungakhazimla. Kodwa intoni oyifumanayo ngawe? Uzifumana uyisiwe. Emva kwethuba ade uThixo afumane indoda evumayo ukuba ngumbanjwa kuye. UThixo ukhangela amabanjwa. Wasoloko eyenza, ungaphanda kwisibhalo. Indoda kufanele ukuba ngumbanjwa kuKristu ngokuchasene nayiphi into. Ngenxa yoko akunakunxulumana nenye into ngaphandle koKristu, nkqu notata wakho, umama wakho, umntakwenu, udade wenu, umyeni wakho, umfazi wakho, nabani na. Unxulumene kuphela noKristu, kwaye yena yedwa, ngoko uThixo angakusebenzisa. Kude kube ngoko akunakho ukuphumela ngaphandle. Ngamanye amaxesha ndithetha rhabaxa nabantu, yabona, ndizama ukunenza niqhawule. Kufanele ukuba nendawo oqala kuyo. Njengelinye ixesha ndibiza abafazi abaphotha iinwele zabo kwaye banxibe ezi mpahla kwaye babambe baze bagcine ukuzibiza kwabo ngobuKristu. Uthi leyo yinto encinci, kulungile. Kufanele uqale endaweni ithile, ngoko qalisa kanye apho ko abhenci bakho, yabona, kwaye uqhawule ukukhangeleka okwehlabathi nakanjani, kwaye ube ngumbanjwa kuKristu, kwaye emva koko qhubekeka nje qhawula yonke into de kugqibeleni umgca ukugqibela uqhawulwe, ngoko ungumbanjwa ngoko uba kukuxhakamfulwa kwakhe, ukufumene ekuxhakamfuleni kwakhe. Ngoku uMoses wayesazi ukuba wayezalelwe ukuba ngumkhululi, wayeyazi loo nto. Kwaye ingaba uqaphele ngebhongo wayenalo uMoses, esazi ukuba unina umxelele khona ngaphaya njengoko wayeyimpelesi yakhe. Akukho mathandabuzo xa uMoses inkwenkwe encinci yazalwa ukuba unina wathi, uyazi Moses, xa utata wakho uAmram kunye nam sathandaza ngokuzingisa, sasisazi kwaye sabona elizwini yayilixesha lokuza komkhululi kwaye sathandaza, Nkosi Thixo sifuna ukubona lamhlanguli. Ngobunye ubusuku inkosi yasixelela kumbono ukuba uya kuzalwa kwaye uya kuba ngumkhululi. Sasingawoyiki umthetho kakumkani, sasingakhathali ngoko wayekutshilo ukumkani, ngoko sasisazi ukuba wazalwa ungumkhululi. Ngoku Moses siyazi ukuba sinakukhulisa ngendlela efaneleyo. Ngokukhumbula babesezantsi phaya amakhulu amane eminyaka yiphutha, yabona, kwaye sasifuna ukukufunela into elungileyo, imfundo elungileyo, uqeqesho olulungileyo. Ke ndakuthabatha nakufaka kumkhonjana omncinci ndaza nakufaka kumlambo iNile. Kwaye kunjani kungaqheleki kokuba umsinga wathabatha la mkhonjana mncinci wawugqithisa kwingcongolo nemizi kwaye wawuzisa kanye ezantsi apho imayile kude, kwaye wawujika wawusa kanye kwibhoto likaFaro apho abakhe intombi kaFaro yayikho, apho iqula layo lokuhlamba lalikho. Kwaye ndandisazi kanjani oko ukuba wayefuna umfazi wokukhulisa. Kwaye ngaloo mihla kakade babe ngenazo ezibhotile zokukhulisa iintsane, ke kwakufuneka abe nencancisayo impelesi. Ke kwaye uMiriam ndamthuma ahle, kwaye wema apho, kwaye wathi, ndiyazi apho ndinokufumana khona impelesi encancisayo, kwaye weza wandibiza. Kwaye uMoses, iingcango zonke zivaliwe, sithandwa, uneshumi elinesithandathu leminyaka ubudala ngoku, kwaye uza kuba ngunyana kaFaro, kwaye ngenye imini uza kuba ngumkhululi, oza kukhuphela abantu ngaphandle kwalapha. Ibhongo likaMoses laqalisa ukukhula, ndiza kufunda mama, ndiza kufunda yonke into endinakho. Uyazi ndiyakuyenza, ndiyakufunda indlela yokuba yindoda yomkhosi, kwaye ndiyakukwazi indlela yokubathatha ndikhuphe aba bantu ngaphandle kwalapha. Ndiyakuba injengele enkulu, ubhishophu, ukuze ndazi ukuba yenziwa njani, kwaye ndiyakusikhupha, ndiyakufumana iPhD okanye iLL yam, ndiyakukwenza. Njengoba uChiniki ukuba wakhe wayifunda incwadi zakhe, kulungile, uza kukhulula onke amaProtestani, uyazi, kwaye waba ngomnye ngokwakhe. Ke lo mbingeleli mkhulu, iminyaka eyagqithayo, uba uChiniki ufanele nifumane incwadi yakhe nize niyifunde. Bambiza, bawo, ungumzalwane nje uChiniki, into eyayiyiyo, asibizi nanye indoda bawo ngolo hlobo. Ke siyafumanisa ukuba si wayeza kufunda iBhayibhile ukuze afike phaya aze aphikise inkolo yamaProtestani aze awenze onke amaKatolike. Kwaye xa waya ukuba afunde iBhayibhile, umoya oyingcwele wafika phezu kwakhe, waye wafumana umoya oyingcwele, kwaye emva koko waba ngomnye wabo. Ke ngoko qwalasela oku ukuba uMoses wafumana konke ukuqeqeshwa ngokuba wayesazi, wayesemgangathweni kakhulu, efunde kakhulu, ekrelekrele kakhulu, de kungabikho mntu wayenakho nokufundisa amayiphutha, de abe nokufundisa nabezengqondo babo, wayenokufundisa neenjengele zabo ukuba ayintoni amandla asemkhosini. Wayeyindoda ebalulekileyo, kwaye abantu bamoyika uMoses ngenxa yokubaluleka kwakhe. Oh, okunjalo kufundiswa bethu, wayengubhishophu omkhulu, okanye mhlawumbi njengophophu, wayengumfo obalulekileyo, kwaye wayeyindoda enamandla, kwaye wayesazi ukuba uzelelwe ukwenza oku, kwaye eqeqeshiwe kunye nebhongo elikhulu ukuyenza. Njenganamhlanje anditsho ukuba amadoda aqeqeshwe kwezezikolo, andikutsho oko, njengoko belapha phandle empuma ngoku baza kwakha esezigidi ezimakhulu amahlanu edola isikolo semfundo yezakwalizwi, yabona, abakwamoya esamakhulu amahlanu ezigidi sedola isikolo. Oku kufanele ukuba zimishinari emasimini, yabona, kodwa nantoni na? Yintoni abayenzayo xa bephuma apho? Bayintoni igquba loxengaxengayo njengokuchanekileyo, kwaye yiloo ndlela baphuma ngayo ifanele isoloko injalo bonke kubo, kwaye oko kumgca omnye, yabona? Ngoku sifumanisa ukuba xa uMoses uqeqesho lwakhe lonke, kwaye namhlanje kunye nalo lonke uqeqesho kusenziwa oobhishophu abakhulu nanjalo njalo, amakhulu aphakamileyo amabhongo, yintoni esiya kuyenza? Amabhongo ethu abakanye nje malunga nohlobo ayenjalo akaMoses, yabona? UThixo ngaphambi kokuba abe nokufumana indoda esandleni sakhe, kufanele ayihlube ibhongo layo, kufanele ayihlube konke ukuqeqeshwa kwayo. Waphuma, kwaye wahlangula, wabulela umyiphutha omnye, kwaye kwaye xa wayenzayo, wafumanisa ukuba wayekokungalunganga, wayengenakho ukuyenza loo nto, yayingekho ngaloo ndlela. Kwaye uThixo kwafanela ukuba amthabathe, amkhuphe, amse entlango, enkqantosini, indawo yenkqantosi, uyaqaphela, uhlobo olungaqhelekanga, indlela aba bafo athe uThixo waba nomyalezo wabo ubathabathela enkqantosini. Wamthabatha uPawulos wamsa enkqantosini ukuya kumqeqesha, ukuya kumxelela konke okwakuyiyo loo mibono. Ngaphandle enkqantosini, phumela ngaphandle uye endaweni enkqantosini ethile. Kwaye wahlala apho wada uThixo wakwazisa ngokupheleleyo amakakwenze. Kwaye ixesha likaMoses wamthabatha wamkhupha wamsa enqandosini wamgcina apho kangangamashumi amane eminyaka kwaye wamhluba konke okuyimfundiso yakhe ezakwalizwi kunye nalo lonke ibhongo lakhe. Oh, elinjani ixesha lokuba wayenokujonga emvaze abone ukohluleka kwakhe kwaye indlela esi ngobu busuku sifanele senze kwa into enye xa sibona ibhongo lethu. Khangela kwimikhankaso yempiliso kwaye ubone ukuba inkosi yenze into ethile kwiminyaka embalwa igqithileyo ukuqalisa ukubuyisela impiliso kwabagulayo nanjalo njalo. Wonke ubani, wonke umbutho, kungokuba ayizanga kumbutho wabo kwafuneka babafumanele umphilisi kwaye yintoni esiyenzileyo masijonge kuyo kwethutyana. Senze kwa into ekwanye awayenzayo uMoses, siphumile kwaye sazama ngamandla ukuqweba uhlobo oluthile lomangaliso. Ndijojise isifo ndinegazi esandleni sam saqweba umangaliso. Yabona kwaye yintoni esiyifumeneyo, amanye amadoda koku kuzichinca okunzima bazophula baze babanga amanxila okokoko amaphakuphaku kwaye bazifumana iingqondo zabo kwaye bajika yonke indlela emva ulungelelaniso ukusuka kwinjongo yobupentekoste umva ekwenzeni umbutho kunye nezinto kwakhona. Yabona yintoni esiyenzileyo, sibulele umyiputha wamnye injalo loo nto kwaye sizamile sitsale kanzima sihlawule sibulalekile siqhubeke ubusuku bonke kwimihlangano yokuthandaza de singabi nalizwi kwaye sizame ukuqweba into ethile kwaye sikokotele into ethile kunye nazo zonke ezintlobo zezinto kwaye sizifumana sikokuhluleka ngokupheleleyo. Sifuna ibuyele umva enqandosini injalo ewe mhlekazi. Imihlangano yasezinkampini kunye nenzame utheni singasuke nje sinikezele yiloo nto ofanele kukuyenza. Yabona, buyela emva unikezele. Kutheni senza kwa into ekwanye abayenzayo, into ekwanye uMoses awayenzayo ayenzi nenye into elungileyo emva kwamashumi amane eminyaka wazifumana engumbanjwa elizwini likaThixo. Yintoni esizama kuyenza xa intsikelelo inkulu iphuma nokubonakaliswa kwako konke oku kukhulu kwezinto athe uThixo wasixelela malunga nazo ukuba masizalwe ngokutsha kanjani, masimfumane njani umoya oyingcwele, ubhaptizo egameni likaYesu Kristu kunye nazo zonke ezi zinto apha. Uyabona, abantu endaweni yokuba bahlale kwela lizwi babotshelelwe kulo, yintoni abayenzayo? Baqalisa ngeengcingane zabo zobuhlelo ezazisele zohlulekile kwaye bazama ukuqweba into ethile ukuba ikhangeleke okwenyaniso. Kungcono ndiqhawule kanye apho. Yabona, ndiqinisekile ukuba ulumke ngokwaneleyo ukuba wazi endisingisele kuko. Yabona, kodwa kutheni? Jonga into yenziweyo, cinga ngayo. Yintoni esinayo ngobu busuku? Koko isizwe sizele ngabantu abazenza umbutho abaphika izibhalo zikaThixo abaya kubiza ubomi bukamoya oyingcwele okokuba ibilu ufundo lwengqondo abaya kuyala into enjalo ukuba iye ecaweni yabo kwaye abayi kuvumela ukuba uchaphazele ilizwi elinye lembewu yenyoka ukhuselo olungunaphakade kunye nezinto athe umoya oyingcwele wazityhila kwaye wazingqinela ukuba zililizwi. Ndenze umceli mngeni emva komceli mngeni ukuba kuziwe ingqinisiswe kum ukuba ayilunganga. Yintoni abanayo? Into ekwanye wayenayo uLuther bonke. Yabona, wabulele umyiputha. Yinto efanelekileyo yayiyo intoni? Mhlawumbi wenza umntu ukuba aqale ayeke ukuba okanye mhlawumbi aphile nyanisekileyo kumfazi wakhe. Kodwa yintoni oyenzayo kuye kuloo nto? Ilungu lecawa, yiza ujoyine iqela lethu. Yabona, laa ndoda inukayo yayikukuphela kwento wayenokwalatha umnwe wakhe kuyo okwempumelelo yakhe kumashumi amane oqeqesho. Umyiputha unukayo lele apho ebolile efile. Yiloo ndlela kuyiyo ngobu busuku kuphela kwento esinokwalatha kuyo kule mvuselelo inqumleyo. Usinga ligquba elimnukayo lamalungu ecawa angazinto ngoThixo kunonoqhakanco onokwazi ngobusuku baseyiputha. Ilungile.
Oko kuya kuba xelela malunga nelizwi likaThixo. Bathi andikholelwa loo nto. Uthi andikhathali nokuba bathini. Andikholelwa loo nto. Yabona? Yabona? Yinto embi kakhulu onokulatha emva kuyo. Kuko konke kutsala nzima nenzame kunye nayo yonke into esinayo. Mhlawumbi sinokulatha kwisikolo esikhulu kodwa sifile. Singolatha embuthweni kodwa ufile. Uyanuka. Injengento yokuqala esikhutshwe kuyo, njengehagu isiya emgqobhozweni wayo, kunye nenja kumhlanzo wayo, xa sibuyela umva, umyiputha omnye ofileyo. Akukho mathandabuzo, kodwa umntu othile wathi, Moses kulungile, awunavelwano ngabantu, wawubizelwe le nto, umntu owayemazi uMoses, wayesazi ukuba wayibizelwe loo nto, kwaye suku uphuncukene novelwano nabantu, hayi mhlekazi. Kutheni kulungile, ungaphumanga ngaphaya usenza le nto, kwaye kutheni ungekho apha uzama le nto, kwaye kutheni ungahambi kunye nabo bonke. UMoses wayephandle phaya ehlutywa, wade waba namava kutyholo elivuthayo, elababaza ilizwi, ndinguye uThixo kaAbraham, Isake noYakobe, kwaye ndisikhumbule isithembiso sam, kwaye ndihlile ukuza kubakhulula, ndithuma wena ukuba uye kuyenza, yaba yiyo. Walibona ilizwi, hayi ibhongo labantu okanye iminqweno yabantu. Emva koko waba yintoni? Akazange afune kujongana namayiputa kwakhona. Akazange afune kujongana nalento kwakhona. Kodwa waba ngumbanjwa. Amen. Amashumi amane eminyaka yokubaleka wahlutywa. Kodwa emva koko waba ngumbanjwa kwityholo elivuthayo. UMoses onamandla kunye nabo bonke ubukrelekrele bakhe. IBhayibhile isitsho ukuba uMoses wayeyindoda enamandla ngelizwi nangezenzo ezantsi eYiputa. Kodwa qwalasela imfundo ezakwalizwi ekwenzayo ebukhoneni betyholo elivuthayo. Wavuma kuphela ukusilela kwakhe. Xa wabona eyona njongo kaThixo, wavuma ukuba wayengosilelayo ekuyenzeni. Noko wayeqeqeshiwe konke ukufunda ngezakwalizwi ababenokumnika kona. Eqeqeshiwe kwezona zikolo zabo zingcono. Kodwa noko angayenza xa lantsika yomlilo indanda apho etyholweni, wathi andinako nokuthetha kuye. Nkosi ndingubani mna ukuba ndingaya, yabona? Khulula izihlangu zakho, Moses, ndifuna ukuthetha nawe. Zihlube, nkqune izihlangu zakho, ucambalale emhlabeni kwakhona, ndifuna ukuthetha nawe, engenako nokuthetha. Ekugqibeleni, umbanjwa onyuliweyo, umprofeti onyuliweyo, njengaye lo Paulos wayenyuliwe, uMoses wonyulwa, umkhululi, kwaza emva koko, ekugqibeleni uThixo wenza abalandeli bakhe abonyuliweyo, amabanjwa kuye, oh, haleluya. Wayenokusuka njengoko ilizwi likaThixo lamsusa, kubani na endiyakuthi undithumile, ndinguye. Ndiyakwenza njani, ndiyakuba nawe. Ewe Nkosi, njengokuba usitsho, ndilapha, oh, bethu, oko, ngumbanjwa. Wahamba ngokuchaseneyo nokucinga kwakhe okungcono, ngoku wayeqeqeshelwe ukukhokela umkhosi. Amakrele phezulu, malunga nobuso, eqeqeshelwe ukuya, inqwelo zokulwa, zonke zikucwangco, imikhonto phambili, hlasela. Lolo hlobo oza kuyibhukuqa ngalo, yayiluqeqesho lwakhe. Kodwa wathi yintoni endiya kuyisebenzisa, wathi yintoni le isesandleni sakho, intonga. UThixo wenza izinto ezibubudenge kakhulu ngelinye ixesha engqondweni yomntu, yabona? Enentonga esandleni sakhe, amabhovu ejinga, amashumi asibhozo eminyaka obudala, umfazi wakhe phezu kweesile, umntwana ehleli phezu kwethanga lakhe. Ezincinci ezindala ingalo, ezityhafileyo zijinga, intonga, kuphela intloko yakhe emenqo ngokuba wayeno itsho inkosi. Utheni ekugqibeleni wayezinzisiwe. Wayengumbanjwa, ndiyakusuka kuphela xa ilizwi lindisusa, ndiyakuthetha kuphela apho ilizwi lithetha khona. Uyaphi? Ndinomyalelo omnye, ndime phambi koFaro, kwaye ndimbonise ngale ntonga ukuba uThixo undithumile. Amen. Yintoni oya kuyenza emva koko? Uya kuveza into elandelayo emva kokuba ndenze lena. Nantso ke, unendo enye kufuneka uyenzile, inyathelo lokuqala, kobu busuku, nikezela, yiba ngumbanjwa, sukucenga isiqu sakho okanye ngenye into ethile, yiba ngumbanjwa. UMoses uba ngumbanjwa, wavuma ukuba ongenako nokuthetha. Ekugqibeleni xa uThixo wamfumanela esandleni sakhe, apho anokuya kuphela apho uThixo wamsa khona. Apho, wamxelela ilizwi, wayesazi ukuba yayililizwi, ngoko wazinikezela elizwini, kwaye umoya wengcwele phaya, uThixo wambophelela uMoses entandweni kaThixo. Yiloo nto ikwanye wayenzayo kuPawulos, injalo. Wambophelela uPawulos, omncinci ompumlo igosa ophoxayo umJuda, kunye ne-PhD, ne-LLD zibhalwe konke kuye, kodwa wathi, ndiza kumbonisa, oko oza kuva ubunzima ngako ngenxa yelizwi, yabona? Kwaye ngoko uPawulos ehleli apho, kwaye ebona ilizwi, kwaye ebona ukuba lowo yayinguYesu, ngoko waphakamisa izandla zakhe, waza wabotshelelwa kuye, uthando lukaThixo lwambophelela kwilizwi, uza kuphatha igama lam phambi kwentlanga, nako wahamba. Moses, ndinguye uThixo woyihlo, ndinguye uThixo kaAbraham, uYisake, kunye noYakobi, ndiyakhumbula ndabathembisa, kwaye ixesha lesithembiso likufuphi. Kwaye ndiyakubona ukubandezeleka kwabantu bam, ndisikhumbule isithembiso sam, kwaye ndihlile ukuza kukubophelela. Uyazi ukuba ilizwi lathini, ndikubophelele ukuba uye ezantsi phaya, ubotshelelwe kunye namandla, ukuba uye ezantsi phaya, uze ukhulule abantu bam. Kwaye thabatha la ntonga esandleni sakho njengengqina, kuba ubone umangaliso wenziwayo ngayo, kanye njengoDavide kunye nenkwintshi, yabona? Ebothelelwe ngokwakhe, kwaye wehla ekugqibeleni uThixo waba nendoda eyayilandela yena, ibothelelwe kuye, kwaye ingenakusuka lide ilizwi likaThixo liyisuse, ukuba abantu bebenokwenza loo nto namhlanje. Ngoko wayengumbanjwa wakhe, umbanjwa othando, ebotshiwe apho kuqhagamshelwano lothando kunye noThixo, njengoko uPawulos wayebotshwe kuqhagamshelwano lothando kuThixo. Kanye njengoPawulos, bobabini beqeqeshiwe ngendlela enye, uMoses eqeqeshiwe, uyazi, ukukhulula abantwana bakaSirayeli ngamandla omkhosi. UPawulos eqeqeshelwe ukubathabatha ezandleni zamaRoma aze abenze bakhululeke ngesinyanzelo semfundo yakhe yobufundisi enkulu ehlabathini. Ngalo mhla, izikolo ezikhulu zoqeqesho ephuma phantsi koGamalieli. Kwaye bobabini baya enkantosini, babuya bengamadoda ahlukileyo, bobabini babona intsika yomlilo, kwaye bobabini babe ngabaprofeti, injalo loo nto, bobabini abaprofeti, kwaye bobabini kwakuthethwe kubo ngentsika yomlilo, ngokuchanekileyo ilolo hlobo, beza kukhulula. Nako apho babekho, baya enkantosini, bashiya izindlu zabo, kwaye baya enkantosini, ukuya kufumana, bashiya abantu babo, kunye nento yonke, ukuya kufumana intando kaThixo, yabona? Babeqeqeshiwe ngendlela enye, uThixo wabaguqulela kwenye. Kwaye kwafuneka babe ngamabanjwa agqibeleleyo, ukuba bengenzi ngendlela babefuna ukwenza ngayo, kodwa benze ngendlela uThixo afuna benze ngayo. Unguye izolo namhlanje naphakade, ingaba sinayo iminye imizuzu elishumi apho, ukugqiba oku, ndiyakukhawulezisa ngenene ndingene kwesinye isimilo. Ndibona esinye phambi kwam ngoku, igama lakhe nguYosefu, wayengunyana onyuliweyo, wayengumzekelo ogqibeleleyo kaYesu Kristu. Wayezelwe ngumprofeti, wayengumprofeti kananjalo, yabona? Kwaye ngoku wayenakho ukubona umbono, kwaye xa wayeseyinkwenkwana incinci, wabona umbono wakhe ehleli etroneni, kwaye abantakwabo bequbude kuye, yabona? Kodwa qaphela, waziva ukuba wayengumfo obalulekileyo, yabona, bonke kubo. Kodwa yintoni uThixo kwafuneka ayenze, wenza kwayinto enye awayenzayo kuba bonke. Ngokuba uMoses wayengumkhululi, uPawulos wayengumkhululi, kwaye ngoku uYosefu wayengumkhululi, wabasindisa abantu bakowabo endlaleni. Yintoni uThixo kwafuneka ayenze kuye, amfake entolongweni, amfake kanye ngqo entolongweni, ewe mhlekazi. Kumbula wathengiswa ngabantakwabo kumyiphutha, kwaye bamthengisa kuPotifaro. Kwaye uPotifaro wamnika intwanana incinci yenkululeko. Kwaye into yokuqala uyaziyo oko kwathatyathwa kuye. Kwaye nako ehleli entolongweni elila, elila, uThixo kwafuneka amhlube. Qaphela ngoku, kodwa lonke ixesha ndiyakholwa. Wa kulaa jele wayenokukhumbula ukuba umbono wathi wayeza kuhlala etroneni kwaye abantakwabo babeza kuqubuda kuye ngokuba wayesazi ukuba isipho sakhe sivela kuThixo kwaye wayesazi ukuba kufanele yenzeke ukuba sinokugcina oko ezingqondweni zethu kwaye ngokwelizwi likaThixo ukuba kule mihla yokugqibela uya kuba nebandla uya kuba nabantu kwaye ezi zinto azithembisileyo uya kuzenza zona uthe uya kuzenza kwaye siphila kwixesha silapha uzama nje ukusenza sibe ngamabanjwa enene ngoku sivalelwe ngaphakathi kunye naye niyivile laa ngoma indala niyiculayo kwaye ngoku ndivalelwe ngaphakathi kunye nothixo ndifuna ukuvalelwa ngaphakathi kunye nothixo ngoku kulapho ndicinga malunga noku ekuvalelweni ngaphakathi kunye nothixo hayi enye kwaye usuka kuphela xa uthixo esithi suka wenze kuphela njengoko uthixo athi yenze yabona ngoko uvalelwe kunye nothixo ngoku ukhumbula wayicinga naye waba ngohlulekileyo ngokupheleleyo kwisiqu sakhe konke oko wayekwazi konke oko wayekuqonda kunye nento yonke waba ngohluleke ngokupheleleyo zange isebenze wayebekwe phantsi kwemeko apho kungekho mntu unokumamela kuye wayengumbanjwa yabona wayebekwe kwimeko apho abangakholwayo babe nokungakholwa niyayibona into endibhekiselele kuyo ulungiselelo lwakhe lwaba lolungento abantu bajika iintloko zabo babengasayi kumamela kuye entolongweni yintoni elungileyo ulungiselelo lwakhe olwalunokuyenza wayenokuma kwimivalo yentolongo aze ashumayele kubo babeyakuhla ngesitrato yabona kodwa waba ngumbanjwa kwaye uthixo wamgcina umbanjwa lada ivili labaleka kakuhle wathi nantsi indoda yam uzuko ukwahluleka okupheleleyo ekugqibeleni uthixo waza kuye entolongweni yakhe njengopawulosi njengokuba bonke kubo waza kuye kwaye wasebenzisa isipho wayemnike sona ukumkhupha khona apho injalo loo nto wamkhupha entolongweni yakhe wenza ntoni kwamsinya nje emkhuphile entolongweni yakhe wanikwa igunya ngukumkani ukumkani wakhe ukuba ahlale ecaleni kwakhe lowo wayephantsi kwakhe wakhutshwa kwindlu yentolongo waze wanikwa igunya de nantoni ayitshoyo kufuneka yenzeke amen ekubanjweni kwakhe wasoloko ekhumbula wazalelwa isizathu wayeza kuhlala ecaleni kokumkani bonke kubo babeza kugoba idolo kuye umbono wakhe wamxelela njalo amen kodwa ngaphambi kokuba umbono wakhe obe nokugqibezeleka ngokupheleleyo waba ngumbanjwa amen kwaye emva koko waba ngumlawuli kwaye xa waphuma endlwini yakhe yobubanjwa waza waba ngumbanjwa welizwi likaThixo okokuba angatsho kuphela oko uThixo akubeke emlonyeni wakhe ukuba akutsho ngoko uThixo wahamba ngaye qaphela ukuba uMoses wayenegunya lokubopha iinkosane zikaFaro ngentando eyeyakhe ukuba nithi kule ntaba funquka wayenegunya lokubopha iinkosane zikaFaro nokuba zazingamadikoni okanye omdala okanye ngabameli besizwe okanye nantoni ababeyiyo wathi ndiyakunibopha kwaye babebotshiwe yayiyiloo nto wayenokuyenza ngokwelizwi elilelakhe ngokwentando yakhe amen uzuko kuthixo ow ndinemizuzu nje emalunga nesithathu ngaphezulu ndiligcinile ilizwi lam ngoku siyafumana ukuba waba ngumbanjwa kuthixo ukusuka kububanjwa ehlabathini ukusuka upawulosi ngendlela ekwanye kunye nomosisi ngendlela ekwanye ukusuka ububanjwa ekucingeni okungokokwakhe ukuya ebubanjweni kuthixo Waye xa waphumayo wayenegunya likaThixo. Waye xa waba nguPawulosi, xa ukucinga okudala kukaMoses wakunikezela kwaye wakuhluba waba ngumbanjwa kwilizwi likaKristu, unokusuka naphi na. Uthi uKristu wayibalela ingcikivo kaKristu ngokobutyebi obukhulu kunobo baseyiphutha. Ngoko ke wayengumbanjwa kuKristu kanye njengoPawulosi wayenjalo. Wayekhumbula sonke esi sithathu engabaprofeti, yabona, kwaye kwakufuneka bahlutywe kwiingcinga zabo ukuze babe ngamabanjwa kwintando kunye nendlela kaThixo. Ngoko siyakhumbula ngoku ukuba wayenegunya lokubopha ngelizwi lakhe, wayenegunya lokukhulula ngelizwi lakhe, wayenokuthi, "Ndiyakukhulula egameni lokumkani wam. Amen." UFaro wamenza uYosefu unyana wakhe. UKristu wenza abakhe amabanjwa othando onyana bakhe, kwaye ubanika igunya into ekwanya wayenayo. UYohane ongcwele 14:12, "Lo ukholwayo kum, yabona, imisebenzi endizayo uyakuyenza naye, nengaphezulu kunale uyakuyenza." Ngoku umbanjwa uthando lukaKristu uba ngogunyazisiweyo ngumkani wakhe onguKristu. Amen. Kwaye inene ndithi kuni, ukuba nithi kule ntaba funquka, kwaye ningathandabuzi ezintliziyweni zenu, kodwa nikholwe ukuba oko nikutshiloyo kuyakwenzeka, niya kukuzuza oko nikutshiloyo. Ukuba nithi lihlale kum kunye nelizwi lam kuni, ukuba nibotshwe kum ngokuba yena nelizwi lakhe yinto enye. Ekuqalekeni ebekhona ulizwi, kwaye ulizwi bekuye uThixo, ulizwi wenziwa inyama kwaye wahlala phakathi kwethu, ikwanguye izolo namhlanje naphakade. Ukuba nithi nihlale kum, hayi apha naphaya, hlalani kum kunye nelizwi lam kuni, celani enikufunayo okanye utsho okufunayo uyakuyenzelwa. Wayenegunya. Qaphela, ngaphambi kokuba aphume kwafuneka ukuba athatyathwe achetywe. Izinto ezimbalwa kwafuneka zichetywe zisuke ngaphambi kokuba adibane nokumkani wakhe, yabona. Oh Thixo, ngamanye amaxesha ubathabatha abantu bakhe abakhuphe ngoluya uhlobo aze achebe ukumbalwa kwintando zabo, ababonise ukuba bangekhe benze into abafuna ukuyenza. Ngaphambi kokuba baze kwigunya elipheleleyo, baze babe sisicaka sothando kuKristu, kufanele bachetywe, baze ke basiwe ngaphambili. Ngamanye amaxesha ubathabatha abase enkqantosini ukuya kuyenza loo nto, ukuya kubacheba, kwaye emva koko ababuyise abathandisiweyo ukuza kuzalisekisa injongo athe wabanyulela ukuba babe yiyo. Yabona into endiyithethayo, bazalwane, sikwisiphelo sexesha. Kumbula onke amaxesha into ayenzileyo, wasoloko efanele kuthabatha indoda aze ayenze ikhoboka kuye, incame okwayo. Kufanele ukuba ncame yonke into athe wayazi, alibale lonke uqeqesho lwakhe, yonke into ukuze ayazi intando kaThixo kwaye alandele uThixo. Akanakulandela nenye into athe umntu wayenza kunye noThixo ngaxesha linye, ichasene kakhulu enye kwenye. Akanakuya empuma nasentshona ngaxesha linye, akanakuya kunene nasekhohlo ngaxesha linye. Akunakuba wenza into ilungileyo nengalunganga ngaxesha linye. Akunakuba ulandela umntu kunye noThixo ngaxesha linye. Hayi mhlekazi, uba ngolandela uThixo okanye ulandela umntu. Ngoko ukuba ulandela uThixo kwaye ube uzinikele kuThixo, ngoko uba ngumbanjwa kuloo Thixo, kwelo lizwi, kuloo ntando, akukhathaliseki nokuba enye into engenye ithini na, uba ngumbanjwa kuyo. Phulaphula, sisesiphelweni sexesha, kwaye ndiyakutsho oko ngentlonipho nangembeko njengoko iqela lemizuzu lidanda lidlula. Khangela, yintoni uThixo kuluvo lwam aya kuyenza, nafanele ukuyenza, naya kuyenza kulo mhla wokugqibela, kukufumana isixhobo sokuvuna. Kufanele afumane isixhobo ukubhula umgangatho. Wonke umfama xa esiya esivunweni sakhe kufanele abe nesixhobo sokwenza ngaso. Ngokuqinisekileyo kufanele abe nebukhali, irhenqe okanye into ethile, isixhobo esithile sokubhula ingqolowa iphume kwaye isivuno sivuthiwe. Thixo, sithabathele esandleni sakho senze sibe zizicaka ezisemkhamandeleni othando lwakho. Sisebenzise sibe sisixhobo ukuzisa ukuqonda kulo usisono oqalekisiweyo umhlaba esiphila kuwo namhlanje, ukuba uYesu Kristu isenguye izolo namhlanje naphakade. Okokwam Thixo, ndenze ndibe ngumbanjwa, ukuba bonke abazalwane bam bandilahlile, ukuba zonke izihlobo zam zindilahlile, ndifuna ukuba ngumbanjwa kaYesu Kristu kunye nelizwi lakhe, ukuze ndibe nokubotshelelwa elizwini lakhe ngomoya oyingcwele, ukuze ndibone umoya oyingcwele usenza ilizwi likaThixo lingqinwe kwangezinto ezinye athe ziyakwenzeka. Ndifuna ukuba ngumbanjwa kaYesu Kristu. Masithandazeni. Andazi ngobusuku ngentloko zethu ziqutyudiwe, ukuba elabhongo ebesinalo nokuba yinto ethile engenye, okanye mhlawumbi into ethile esinokuyicinga sibe yinto elikrathi, andazi nokuba asinakuyibeka leyo ngahlobo luthile ecaleni. Andazi ukuba inkwenkwe encinci apha ngobu busuku iyabhekabheka ithi, ndiza kuba yixa ndimdala, ndiza kuba yethile ethile into. Andazi ukuba uyayiva intando kaThixo ingena entliziyweni yakho kwaye isithi, hayi, hayi, aha, aha, ndi, amabhongo am alahlekile ngoku. Ngezi ntsuku zimbalwa zigqithileyo, umoya oyingcwele ube ethetha kum, ndifuna ukuzinikela kuThixo ukuba ndibe sisixhobo sokubhula salo mhla wokugqibela. Amanye amantombazana amancinci angaba anamabhongo enenekazi elilungileyo ngesimilo, okanye mhlawumbi omhle umncinci unkosazana, okanye mhlawumbi ngenye imini wenze iHollywood ikhondo lakho. Andazi nokuba akufuni kunikezela ngoku ibhongo lakho ebukhoneni bukaThixo kunye nelizwi lakhe, yiva ukubiza kukaThixo kubomi obububo bakho. UThixo uyazi ukuba ungubani. Andazi nokuba kukho umlungiseleli okufutshane okanye isicaka, umsebenzi ndaweni ithile ebandleni, ndingene nje apha kwaba kanye ethubeni, andazi nesinye kwisithathu sabantu abahleli apha ngobu busuku, kodwa ndi elaqaqobana lincinci lilapha. Andazi nokuba kungakho abantu abanjalo ongathanda ukuthi, andikhathali nokuba ubani uthini, ndisisicaka sikaThixo ngoku, ndiza kushumayela ilizwi lakhe nokuba kutheni, andikhathali nantoni umbutho wam undigqothile, ndiza kuzehlalela nelalizwi, ndiza kuyenza. Intando yam yintando kaThixo, intando kaThixo yintando yam. Ndiza kuba ngumbanjwa kuKristu Yesu ngoba balo noncedo lwakhe. Ndiya kuyenza. Cinga ngayo ngelixa sineentloko zethu ziqutyudiwe. Bangaphi abanelabhongo ngobu busuku? Ungaphakamisa isandla sakho, eso sesam nam. Ndiyanikezela konke ngeentloko zethu ziqutyudiwe ngoku, ngokucothayo ngoku, njengoko usacinga ngayo ngoku usathandaza. Ndiya kunikezela konke. Dia kunigezela konke kuwe sindiso sikelelekileyo. Dia kunigezela konke. Dia kunigezela. Ngaba uthetha yona ngenene. Ndifuna ukuba ngumbanjwa. Ndithabathe Nkosi. Ndithabathe undise ezantsi kwindlu yombumbi ngobu busuku, ndophule ndonke kwaye undibumbe kwakhona ezantsi apha. Uwe umsindisi wam osikelelekileyo, ndinikezela konke. Bawo wasezulwini, njengoko ingoma iqhubeka idlala, ndicinga kuyinzuzo enkulu ngeli xesha ukuba ndiyakuqhawula engomeni ndithethe nawe nje okomzuzwana. Njengoko abantu bacingayo, ndiyanikezela konke. Bawo, singakwenza oku njengohlobo lokuba eli lithuba lethu lokugqibela lokuyenza. Masize ngokunyanisekileyo, size esithebeni senkosi njengoko kwakunjalo, ngeengubo ezihlanjiweyo, imiphefumlo ehlanjiweyo, neminqweno ehlanjiweyo, namabhongo ahlanjiweyo, ukuba sizinikezele, kwaye uvumele uThixo athabathe ilizwi lakhe, asibophe, asidibanise sonke kunye nalo, ilizwi likaThixo. kwaye wanga umoya wengcwele ungasithabatha ngoku njengoko siva ijoko iqakaza ezinhliziyweni zethu ukusuka ngobusuku ukuqhubekeka ndikuthabatha elizwini lakho ngoku sokucinga izinto zakho cinga ingcinga zam cinga intando yam ndiyakukhokela Thixo siphe oko kube ngamava kuye wonke ngamunye wethu aba bantu batsha bahleli apha umyeni nenkosikazi abanye baza kuba ngumyeni nenkosikazi kukho amadoda amadala ahleli apha abangabalungiseleli bebesendleleni kwaye nkosi apha ngumzalwane uNeville ndi uyenyukela phezulu ngeleli iintsuku zethu zibaliwe ngoku amanyathelo ethu enziwa ngokukhathala okukhulu kunokuba sasiwenzile siyaqwalasela apho sinyathela khona asisekho ngabaqinisekileyo kunyatheleni ngokuthetha ngomzimba njengoko sasikhesa njalo kodwa nkosi njengoko sibona obabomi bufayo bunyamalala kwaye kukho nelinye kumanyathelo ethu aqinisekileyo ngaphandle kokuba ubambe isandla sethu ngokuthixo sithabathe unganakho thabathela iintliziyo zethu kunye nentando yethu esandleni esisesakho kwaye usenze sibe ngamabanjwa ngobu busuku kwilizwi kuKristu sanga singaphila ubomi bobuThixo apha banga aba bafazi basebatsha namadoda asematsha amakhwenkwe namantombazana banganikezela ngobomi babo nkosi kwaye langa ibhongo labo lingaba libhongo lokukhonza uYesu Kristu kwaye masibe ngumbanjwa wenceba nentando yakhe engcwele siphe oko nkosi yiyo yonke endikwaziyo ukuyenza nkosi la magama amancinci aphukileyo kwaye ndiyathemba ukuba uya kuwadibanisa ngokulungileyo kuba kushushu ngaphakathi apha kwaye abantu bafuna ukuphulaphula kodwa kushushu ngenene kwaye abaninzi kufanele bagoduke baze baye emsebenzini ngethuba kodwa yanga loo mbewu ilale nje ezintliziyweni zabo umbanjwa goduka uthi kwinkosikazi njengoko phambi balungele ukubathandaze ngalemva kwemini okanye ngokuhlwa ecaleni kwebhedi jonga ngaphaya komnye athi sithandwa malunga naphi nokuya ngobu busuku ingaba sibe ngamabanjwa enene kuKristu nakwintando yakhe okanye sisebenza ngentando yethu anga amadodana amatsha kunye nabafazana abatsha naphi na ingakumbi abo bawuvileyo umyalezo ngobu busuku bangazibuza laa mbuzo mnye ingaba ndiyafuna ukuba ngumbanjwa ndincame ubomi bam lowo bungcinayo ubomi bakhe uya kulahlekelwa bobo kodwa lowo uya kubuncama ubomi bakhe ngenxa yam uya kubuzuza mawusiyazi ukuba ngumbanjwa wakho sihlukana namabhongo ethu kunye neminqweno yethu sifumane eyakho emva koko sibe nobomi ngonaphakade siphe oko nkosi kuphela kwento endiyaziyo kukunikela ngoku kwizandla zakho kwaye ingaba inzuzo kwaye izise ezinkulu izixhobo zomhla wesivuno sokugqibela amadoda nabafazi amakhwenkwe namantombi banikezela kwintando epheleleyo kathixo kwaye babe ngamabanjwa kayesu kristu uthando lwakhe beqanyangelwe ngamakhamandela othando olungcwele kukristu siyayicela egameni lakhe ndiyanikezela kona asiphakameni ndiyanikezela kona ekuwe wam masikutsho oko nje kwakhona ngamehlo ethu evaliwe kunye nezandla zethu phezulu ndiyanikezela kona ndiyanikezela kona konke kuwe msindisi wam osikelelekileyo ndiyanikezela kona ngoku ukuba siya kuqubuda iintloko zethu kwaye ngaphambi kwengoma yokunqumamisa iculwe kathabatha igama likaYesu ndiza kucela ukuba lo mzalwane apha
Dilibele igama lakhe, udade ongqineleyo malunga nombono wobumnyama usiza ngapha, obephilisiwe. Kwaye khumbula ekujongeni ngasemva isigqubuthelo sasisukile. Ukholo lwakhe lwakwenza oko. Sikumamise ngomthandazo, unganakho mzalwane, kwaye ucele iintsikelelo zikaThixo phezu kwethu.